Alone one year, let's be ready. Pass a mook and don't know who. mmadụ nke eji mmalụ obodo nke nke mmadụ na-ebu ijele pasi mke na-echi amanụ anụsi obi solomon ọnọchie chamanụ na-ekene m chamanụ nwanne m alụ nwanne ya eji gre chamanụ na ọ ga-adịlịghị mma ọnwa global n'iso n'odogwu ọnwa nwanne nne ekene m ọnwa global otos ọnwa na ị ga-adịla anyị o ọnwa na ị ga-adịla anyị o ife ma mmeghi ma tata ọnwa oyogo ọnwa nwanne nne ga-adị o ọnwa
ọnwa ọnwa ọnwa oge ọnwa na-ese na karịsịa
ọnwa
ọnwa ọnwa ọnwa oge ọnwa na-ese na karịsịa
anyị zute bachiamanụ bachiamanụ nwanne m alụ nwanne ya chiamanụ na-ekene m o bachiamanụ na ị ga-adịla anyị nụ ezi ọyị na ọ ga-adịlịghị mma ogbuchukwu kristian ugwu ka nwanne m na-ekene m n'ọgbanye abụ baichi amanụ nwanne m alụ nwanne ya ezi ọyị na filipinu niumoni na filipinu niumoni ekene m ngwa na eze niumoni yo okene niumoni yo okene niumoni okene niumoni anyị zute n'odogwunu nna m ochie ka m na-ekwu ọrụ ebere ike nwa bụ n'ike ọkwanye abụ pro nwanne m alụ nwanne ya eji gredi ndị ọma akwatu egwu na brazil akwatu egwu na mekeneyi na abụ epele akwatu egwu na ọ ga-adịlịghị mma onye nwere ị na onwere iwe onye jụlụ ị na ọ jụlụ chukwu ọgwụ onye abụ ceo 1397 trading limited ezi oyi na-ekene m nna m ochie na-ekene m agụ ya mụ agụ ene ya mụ ene ochie ọkpụtụ dike mụlụ odogwu ezi oyi na-ekene m akwatu egwu n'iso n'odogwu obodo na ị na-akwatu egwu ngwa na ị na-akwatu egwu ngwa na ị na-akwatu egwu n'ọgwa na-akụ buru ibu na n'ụwa nụ n'ọgwa aka na-akwụla ọtọ akwatu egwu na ama ukenele akwatu egwu na ị ga-adịla anyị obodo okiribe akwatu egwu obodo nene ebe akwatu egwu obodo okiribe akwatu egwu akwatu egwu odogwuo
akwatu egwu
akwatu egwu odogwuo
onye ọma na pele
odogwu na pele dike
akwatu egwu
mọgala anya odogwu
onye ọma na brazil
ebukaka na-akpọ grand petro na anyị nwanne m alụ nwanne ya ezi gredi ndị ọma jebe oyi na-echi na nkenele jebe oyi na-echi na mụ nkenele odogwu jeba ene bali jide jeba ene bala ogara nya ne jine obodo kribe nu je boy nelebe nu nwade ma no nya ka mu ne ku ogwe ma na obodo muta nwade ma onye obuna na agba nkili o jeba ene mu kenele eza ene mu kenele do wu ne ja na kenele Jeba you do
Jeba is the shia
Jeba
do go man e jene mi
Anja se nusu to do Chine melu mo keke No kwenye bu petro na nye Yezi bo madu na mu kenele Oze wanta malu chia Ogozo ne kene mi Solid in as out of the wood, solid in as out of Galania, solid in as out of the wood, solid in a valley, Gito Ogalania, no academia. When you're willing, no, whatever, when you're willing, not to live, solid in a gadio, solid to the wood,
solid to the wood,
solid to the wood,
solid in a academia.
So, One malon one near is great. Kali dono na mukenele. Kali dono ne chudu. Obodo ne nu kali don. Oya ne gu no meliba. Oya ne gu no memuliba. No guada vola feja feja. Ivo ya meluka je tu yo dogu. Ozo di n'obi n'eshi nwanne m. Ozo. 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 Obodo kiribe na ozo.
Ozo di n'obi.
Ngwa kiribe na ozo.
Ozo di n'obi na Kesia.
Agun bonye oba na mu n'ekwunu.
Ozo di n'obi.
Alusi wewu ni demmi.
Ozo di n'obi na Kesia.
Kanjeru zuto dewu. Ojiji dube mu. Nogwa nyabu trejora. Nwanne m alụ nwanne ya ezigiredi eze anyị na-eke na-eme sado besti nwoke m aka na-ele futuwiaze kedị mma aka na-ele dobestini ga-adịla anyị o nwogala anyị eke na-eme Mogala onye onye ọcha, oyi mu na ekene mi. The best you do wu.
The best you do wu.
The best you do wu.
Mogala anya na ekene mi.
The best you do wu.
The best you do wu.
Mogala anya
na ekene mi.
Anya zute nu nwanne m. Somto nwa Jesus oyi mu. Nogbonya bu welfare. Nwanne m alụ nwanne ya. Yes great odogwu. Oyi mu na ekene mi. Nogbonya bu two IC. Umu agu yutu. Somto na ekene mi. Nwa Jesus ino gadele yemma. Ijebe jija wele. Inaba ni jawele We mana chukwu no soyeje Obodo kiribe nu nwa di mma Nokwa nu nwa Jesus Nwa Jesus odogwu Nwa Jesus odogwu Nwa Jesus odogwu
Nwa Jesus odogwu
Nwa Jesus odogwu
Nwa Jesus ubonata
Nwa Jesus oyata
Nwa Jesus odogwu
Nwa Jesus odogwu
Nwa Jesus ubonata
Kanjeze nuzuto yemu Onye dika chukwu kelo Nokponya bu petrol Nwanne m alụ nwanne ya ezigiredi Nwachukwu kwu n'aka Eze anyị na mụ kenele Dezienu Nwachukwu kwu n'aka Nwachukwu kwu n'aka erigaze N'ọkwa na onye bule bu N'ọkwa na onye mmemulebe Nwobu Nwachukwu kwu n'aka Nyabu nwa na ọbali jide Nyabu nwa na ọbali ọmaba Nwachukwu na ekene mi o
Nwachukwu kwu n'aka o Omeka si abu mma o Nwachukwu kwu n'aka o Moyo bani de mmiri o
Anjeze nzuto yi m Chinedu ọnụ onye Ọkwanya bụ chi provost Nọbụ ụmụ anị na-amụ kenele Nwọgala anyị odogwu Nọbụ ụlọ na-amụ kenele Ị ga na-eje na-abata Ụgbọlụ ụzọ elubele isi Ibe ama mmeghi ma chata Obi n'igwe nọ n'ọlụ Nọbụ na-amụ kenele Nọbụlụ na-amụ kenele Onye ọcha Nọbụlụ na-agadele ya mụ Nọkwa na-agụ mgbe onye ọba Nọkwa alụsị egwu na-ekpele ya mụ Ụzọ ị na-aga dịka osimiri Maka ịma na osimiri ada ata wakalanya na mukenale. Isoyo na mukenale.
Ocha mo na mukenele, wajugo na mukenele, o
obodo nenu waju go ogbo fonna ko ti aga o ogbo fonna ko ti kalesia waju go na mu kanale waju go dogu o
waju go ni a
nenu waju go ni aga o
o ta na se mo lo ti ju
go ni a ko ti le ta si
waju go ni a
go ni a ko ti aga o
o ta na se mo lo ti ju
Madu kebu mwane mebu betu Nongwa nyabisi na wandilo Obala tule dibya nemo balola Nongwa nyaba alose bakasi Alose bakasi onyocha Alose bakasi na mukenele Obala tule dibya nemo balola Isi na wandilo Wanyabi sina waguo Sina wandilo Oyama zina gema Akwe manucha madabulu chechu Oyama zina gema Oyama zina wandilo Wanda malo wandilo Wanda malo wano wandilo Bo Boku na nyoba Boku Junior Dogu na South Africa Boku o na mokemele Edu no nyata Boku o na mokemele Edu no nyata Boku o na mokemele Wesu Dogu Boku o na mokemele Wagala nyo Dogu Boku o na mokemele Wesu nyata Boku o na mokemele Yebu mwabe wunde tilinu Wande jikireti Ndi wande malo wania Hey, bobi gaji jikati Wande malo wania
Wande malo wania
Wande malo wania
Bobi gaji jikalesia
Bobi gaji jeriego
Wande malo wania
Bobi gaji japiba
Wande jikalesia
Bobi gaji jakubale
Wande malo wania
Bobi gaji
Come on.